sonyiwa ensobi enyingi nyo 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 nebo uholiba mukama kange mwana wange nkusonyiye obwo bulogo obubbi obusezi obwensinsinsinsinsi okwokugeya okutta kuno bw'okwegomba abakaba nno oo ebyo bifeeko mukama kuyambe yesu waffe asonyiwa obwo bulogo obubbi obusezi obwensinsinsinsinsi okwokugeya okutta kuno bw'okwegomba abakaba nno oo ebyo bifeeko mukama kuyambe yesu waffe asonyiwa Sekati kugamba fa kubula mubona weto tukiride oh